You know, sa zingine su take things for granted. Leo, nataka ku thank God for the fact that I am alive.
Blessings on me every season. Blessing for no freaking reason. Blessings ata sijauliza. Wingu la tisa. Niko na visa na vigele gele. Nasikia kupiga kelele. Blessings on blessings milele. Nasikia kupiga kelele.
Blessed for life. Jaja, ameni jaza man. Niko full of life. Tuikule na mabraza man. Nilikuwa na dozi kwa sofa. Sofa, niko na chofa. Na nikiacho na ndege. Ah, king and London chopper. 5 clothes per day. 5 shows in 4 days. Ni maisha inishtui. Nisha zoya ni bore. This is us. This is what I sign for. Niki hustle tao. Kwenye chipo za sanfo. Wanakula moto. Hawezi nisalimia.
Amen.
Ata ile tap kwa shoulder. Zile za.
Amen.
For the simple things. Mina sema.
Amen.
Ati najidai. Nijame ni bless. I can't deny.
Blessings on me every season. Blessing for no freaking reason. Blessings ata sijauliza. Wingu la tisa. Niko na visa. Na vigele gele. Nasikia kupiga kelele. Blessings on blessings milele. Nasikia kupiga kelele.
Blessed to lie, Jaja, ameni jaza man. Niko full of life. Tuikule na my sister too. Uko engraved koro. Sitaji a sick tattoo. Hizi vitu za dunia sunajua zinapita tu. Mother aki smile. Iyo ndo naitwa comfort. I can't tell time. Even though watch ni tomfort. Niko ah. Blessed kwa I planet. Ever since niluacha kutake simple things for granted. Tambo tukisikia njaa tulikuwa tunakula story. Sai tuko holidays na kulipa bills siyo ngori. Accidentally meet my bestie zile za ICU. Ja, I give thanks kwa vile siko ICU.
Blessings on me every season. Bless me for no freaking reason. Blessings ata sijauliza. Wingu la tisa. Niko na visa na vigele gele. Nasikia kupiga kelele. Blessings on blessings milele. Nasikia kupiga kelele.